Yesu umenitendea mema, ndo maana ninaimba. Yesu amenitendea mema, ndo maana ninaimba. Ale, cheza. Vigelegele. Nasidhara uliki no more. Mikono yangu we got blessed. Yesu anibariki when I come and it does it when I go and it goes. Nasidharauliki no more. Mikono yangu we got blessed. Yesu anibariki when I come and it does it when I go and it goes. Oh, kwako nisitokie. Mimi sitokie. Kwa Yesu nisitokie. Mimi sitokie. Kwa Baba nisitokie. Mimi sitokie. Kwa Yesu nisitokie. Mimi sitokie. Nitaimba na kusifu, taimba na kumsifu Bwana. Nitaimba na kusifu. Twende amenitendea mema. Ale cheza cheza cheza. Wapi vigele vigele kwa Yesu?
Kupitia wimbo tu yale amenitendea. Wimbo, wimbo, wimbo wa kusifu Bwana. Nimekuja kumsifu kupitia wimbo tu yale amenitendea. Weka mikono juu, kushoto kulia, peperusha tu. Patia jirani high five, kawambie high five. Weka mikono juu, kushoto kulia, peperusha tu. Patia jirani high five na mwambie Mungu mwema. Saka, weka mikono juu, kushoto kulia, peperusha tu. Patia jirani high five na mwambie Mungu mwema. Hola mino, weka mikono juu, kushoto kulia, peperusha tu. Patia jirani high five na mwambie Mungu mwema. Hola mino, weka mikono juu, kushoto kulia, peperusha tu. Patia jirani high five na mwambie Mungu mwema. Once again, weka mikono juu, kushoto kulia, peperusha tu. Patia jirani high five na mwambie Mungu mwema. Amenitendea mema. Amenitendea mema.
singekuwa Mungu, pengine singekuwa tena mtoto, lakini kwa neema yake ninayo.
Sing baba.
Nisingekuwa Mungu, pengine singekuwa tena kazi, lakini kwa neema yake ninayo. Lakini kwa neema yake ninayo.
Singekuwa Mungu,
singekuwa Mungu. Pengine singekuwa tena gari, lakini kwa neema yake ninayo. Amenitendea mema.
Tohana neema. Nitaimba na kusifu, nitaimba na kusifu Bwana. Amekutendea mema. Wangapi hapa amewatendea mema? Sasa nataka kusikia nduru ya wale ametendea mema. Watch me. Watch me, watch me. Watch me. Listen, kama amekutendea mema, tafuta jirani yule ana smile. Wachana na yule ana fura fura, apambane na mambo yake mwenyewe. Tafuta yule ana smile. Umepata yeye? Umepata yeye? Haya, weka mkono mmoja juu namna hii. Una snap mara mbili, unaenda namna hii. 1 2 1 2, alafu unapatia yeye high five. Tuone, tuone. Yule ana smile. Tuone. Weka mikono tu, kushoto kulia, peperusha tu, patia jirani high five na mwambie Mungu mwema. Weka mikono tu, kushoto kulia, peperusha tu, patia jirani high five na mwambie Mungu mwema. Amenitendea.
Yesu amenitendea mema.
Toma na mimi na imba.
Amenitendea mema, ndo maana ninaimba.
Nitaimba na kusifu. Nitaimba na kusifu. Nitaimba na kusifu. Nitaimba na kusifu. Nitaimba na kusifu.
Nitaimba na kusifu.
Nitaimba na kusifu, nitasifu Bwana. Nitaimba na kusifu. Amenitendea mema, ndo maana mimi naimba. Nitaimba na kusifu.